abalị ahụ ji oke gwu onye na ọ dịghị ihe obere ọsụsọ si ya na arụ ewo dịka ọbara n'ezie ọ dịghị mfe ma nọchiri anya dị Get some men and dig in pay, me hunanya, Jesus de Gope, on even do ya, elobe calvary, Abogini kineche, ikorapu megi, ewo, get some men and dig in pay, get some men in diluma, Jesus de Gope, me ujegi, get some men and dig in pay, me hunanya, Jesus de Gope, on even do ya, elobe calvary. Abogini kineche, ikon rapu megi. Azolo bara kenzo putagi oku omole. Agola ya niye fubo bara kenwaturu chineke. Nihina chineka gaya kogi no nipe na mayo. Magilelia obara
Kangano rebi, ngahu obeji
mimi odigi kelinu ireha posiriku tukuna simo mbuji oba kaza mbuji neke kiswe mgani arapo ndewe daralala lomo bwene macho mimi odigi kelinu ireha posiriku tukuna simo mbuji oba kaza Chine kek Israel mgaga rapo atule buchuku no so one odie ku mabukwe kwala zo atule buchuku no so ogenile dabere Jehova bo chine keke no no dabula atule buchuku no so one odie ku mabukwe kwala Atule buchuku nonso Nogenile Dabere Jehova bo chinekegi Ukurusi mga kwa osi ngiri Nelugu di chicho ya nadigi Buruku tichiche Mgeme kozarao Odomiri juputala Kalopo mkuro Ebe miri nasoputa Atule kuchuku nonso Mwanyem Dabere ya Dabere chine kiki Atule kuchuku nonso Ongenile Dabere Jehova bo chine kiki Habibe Atule buchuku nonso Odie ku mabukwe mkwalazo Atule buchuku nonso Ogenile dabere Jehova buchinekegi Onyoma isi niwe bianowa Ibu bonme yenkem Itopu okwam Nipomu mamile Maragi ezu woro O kionye woro binye Noro nakarina Oti onye dikagi Sito nobo wewe nobo Jesus woro binye Noro nakarina Iga chidwe mbebi Puro vi abali Jehova mbuchireke Kibu ebe mbaba Nebe ewusike Onye neme mao izuroke Izuroke nezia Dimari izuroke Izuroke nezia Nejiti isike Kine kose wege odio nye Dekadio Izuroke nezia Nejiti isike Kine kose wege odio nye Dekadi mole Izuroke nezia
Onye Hallelujah, I guess around the mozi, the Jehovah, I guess around the mozi, the Hallelujah.